Hey, yo.
Hello.
I find myself listening all the time.
New Year with Ado Valley Podcast. Playing Kenyan music.
You see the boy, them dead. Caterpillar. Listen, hey, town. Yo, hey, villain, I drive, see why me panic. Flow fire, satanic, chop on my rapper, I'm barbaric. Up on the mic like garlic. How was every tarik? Daily me walk on a sadic. Got the mayo, got the sauce, and a little taste of garlic. Crazy, bitch, I be wavy, my nigga, when you my rap, I'm lazy. Nigga, fugazi, bitch, I'm wazy, bitch, I'm touchy, I'm a benzi. Fana kuji, wana kuna kili, wana jua, watch any washenzi. Afrocentric, got the dripping on the mark like Kenzi. Vina my rapper, so kimi stari, ni pita, sioke, toto, kimi litari. Flow moto, watari, my powder, na kari, na kutango, man, na pika, musumari, mishoni, ni kuji, lipo, masalari. Man, mi, wateke, agara, hari, na trek, safari, na check, na gari, no fix, kanari, flow, keka, sal, kill. Season. Disrespect a nigga, real treason. And most of you rappers with big body mass, nil reason. Gotta hit them with the chopper, back in the hood, I'm the biggest popper. You can figure kutema kuchana mavas, we gotta get them proper. Nasi vani, do ya collabo, ya scam, adomani. Fena pull a clip and you niggas run with the money. Been swapping your money, you back in the Johnny, tryna follow the leader. Niggas rap same like Scar and Breeder. And I can call names, it ain't no games. You never mean a gem any more flames, no complaints. Cause I done did it, man, I got the dope like cocaine. Fena fit nigga, no strain, no pain, nigga, that's no game. No drugs, nigga, yes, Mo Jane. Fast lane on my own lane, a Nicky Land, run a letter bars, ki Mark Mohan, combi. Hulk na Logan kile moldo waga slogan Nicky Jam radwa shati tuki Hulk Hogan show my fans walenge vitu za teneji kuna modern been a killer from day one back to back with my day ones kakuna rapa neza ni mada kwa ngoma nigga say one nikipita lazima ni slay one they swear and even the gay ones wa kwanza ndani ya first 11 na nigga never play one skin ingine moja chafu mika puta tani kafu machore wanani saka mita miubeba sarafu mitani minika Hitler minja uleta hiti lafu skoli ma beast kazi si uskuma utadhani masiafu
hey town Caterpillar, you already know. Vibe to this audacity, 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 audacity. Niggas got audacity, audacity, audacity. Yeah, man, you niggas got audacity, 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 audacity. Man, you niggas got audacity, audacity, audacity. Check it. Yo, I'm from a mad city, not a good kid, nigga. You must be stupid. I don't end the fucking sleeping just in case the dream's lucid. Made a couple them lazy rappers feeling secure. I ain't got hate, my intentions intentionally pure. I bought it back, niggas like wrong done. Niggas straight hating will be loving in the long run. Can never aim shots even if you're using a long gun. Flex on every beat, lyrically, me, I'm a strong man. Maneuver na fitness, I get the money from Kizzy to Kissy. Women in the business, nigga, got a sickness. Flora Morosi, Sadi, was a family witness, yo. I make your favorite rapper take an L easy. Don't compare me to these rappers, they're still young like Jeezy. Nigga, you two. A caller, yeah, the phone says busy. I got her in the ghetto corazon like Queasy. Ass fat and squeezy, give her heart, I never take it easy. Anytime she hear my name, the shorty gets sneezy. Run, rodi kama konkodi, mami lango zenyo misibishi yodi. Muki kam squadi, mina pita na kila mutu wa darani mi fast body. Muki tan police ina tan gondi, moto buda wizi handoli. Original misi jesamboli, last mama heta wa jamoni.
My nigga, we up in the place, nigga.
Facts only, number 9, manze. Take over season. Yeah, we here, man, audacity. Yeah, audacity. Audacity, yeah, order. Niggas got audacity, you got audacity. Niggas got us in the fucking audacity, my nigga. Fiends up in the place, nigga. I'm killing them every day. Check it. Afrocentric wants a shout out. Peace.
Mambo VP, everyone. It is yet another time for the Kenya number one music podcast, hashtag Ado Valley Podcast. And my name is Pesh.
Mambo VP, everyone. My name is Ado Valley, and as always, we serve you nothing but the best of Kenyan music. So, straight from the title of this podcast, Skani Kovu, you already know what is going down. The reason why we are doing today's episode is because of two reasons. The first reason is Ska underscore Cardinali posted on Instagram, and I quote, "Due to public demand, I have to give y'all this beat mjichoche, lakini hakuna mtu atafika beju. Rendeni wrong. Kovu challenge is on. Winner gets a free verse from me and Domani. Go to YouTube, search Scam Cardinali Kovu Instrumental." That was Scam Cardinali on his Instagram. And also on Facebook, Man Like Billy Castle posted on Facebook and tagged me at Ado Valley. "How about you dedicate this week's podcast to Kovu challenge?" And you know, when the streets ask for something, we have to represent. Pesh, I'm on onaje.
Even if you're in a far, big up to you, Billy Castle, and everyone else for tuning in to this week's episode.
We have decided to collect all the songs that have been done by different artists on the Kovu Challenge as directed by Mr. Scam Cardinali Mwenyewe. And ladies and gentlemen, we have just played you the first song by Caterpillar representing number 9. Kibera is in the building. Caterpillar did the refix and he titled it Audacity. umesikia mwenye jamaa na flow hapo viteke. For me, I kind of feel like Caterpillar huwa ni kama anaiga Kaliki mpango hivi, because ukisikiza ngoma zake na venye ana flow wezi mconfuse na Papa Jones. So ladies and gentlemen, Ska ni kovu. By the way, kwa wale wajui, Ska maana yake ni kovu. That is a Kiswahili name for Ska. So let's get back to more music, because we want to take this real quick. Tunataka kwenda teke teke, because these songs are too many. And we have not arranged them in any particular order, but we have just picked the best from the ones that have been posted already. During the time of this recording, Monga aka Domani Mkadinali ako ame drop ngoma yake. So kama ta drop after this episode, mtatusamehea, but we had to do this to represent the culture. So up next, Pesh.
Up next we play J Don the Day One and Seven Sun. Also after that we play RS66 with the track Mokovu.
After those two tracks we'll have Elisha Eli representing Dandora, route number 32 with Game Over. After Elisha Eli we are going to have ATB Script, refix yake ameitaja kama IB Kulibali. Ladies and gentlemen, be ready to guare maneno.
Yeah, nani hapa navukanga mipaka, yani bamba to bamba itabidi nimewapa, flows mingi from night to random, mchezo kama kadanda itabidi mewapanga, keep it minimal ama lolo mtalamba, mnadhani mnanijua bro misi hali ya anga, kama kamba kazana na himamba, hivi tayari sasi huku jangi na mapanga, so this year it be all about the name, the games be not the same, it's time to make a change, the new blood say oh lords are strange, it never put us on rain, so we had to make arrangements, ain't no joking round here, we low key hounds, we blood smelling the whole scene, we smoking rounds, pounds out in the scale, we gotta hold the grounds, you niggas feeding the dogs, but never hope we pounce, oh please, oh please, unataka flow bars are all these, mistarini smooth, yeah, mtadhani ni all grease, I'm off these, lakini si kama wale marapa wa off keys, catalog yangu bado haija anza, na album ina drop, itabidi mmekaza haga, yani kwanza mtataja hizo stanza, jumini ule boy, yeah, uongezanga lata,
kovu, hey. I'm on my last stretch, marathonic complex. Keep chugging bloodline, this is no drill. Minute on my timeline, this is so real. Break a sound for the record, this is so chill. Boomba, bit vile inadunda. Chafua karatasi, luga tu ifike runda. Looking at my brothers, ona vile tunavuma. Fuko ni machuma, kliki na uruma. Maadui ni kujaza kusakanya dumba. Usiku bado na wateka tu nikiwa sanya. Wengi ni mapanya, kula kupuliza. Reason siku lewa nilinyimwa gafuliza. Hold up, bado tunasaka with the hold up. Pesa bado mingi ni vile hazija fold up. Realize potential, kila kitu mental. Skull nipa fusa ya kudara instrumental, hey. Marapa kama demo tinda wengi desperate. Wengine kuvalia rinda bethe not straight. Speed bars off the bars till they get me. The 5-0 we don't like evidently. I'm not happy, R.I.P. can tie. Wali kulenga sahi wana wika legend died. I'm not surprised, wali kwacha udai ukilive. Wajai passive, wakacha ujai receive.
Address resurrecta yesu na kovu. Naisi comeback ni ndechu na mbovu. Heshimu sana kaileti mandovu. Tembelea mchawi mina kwanga mukovu. Doshike mamili kama kaligraf pengine. Uroll na mimi hapa kunanga mwingine. Na wapanga kama kanga idhaa kutoka utadhani tanga tanga kwanza venye ni komboka. Na ikibidi tunaruka juu. Na ukitia BDVZ unaweza pita through. Nikazana kuinsist kuchoko sana. Na ukienda sana kwa hizi streets ni makosana. Unashukishwa uwe kwa basi ama kwa nduthi. Wahuni wako ndani ya wax kama kampuni. Soka unajiona bad man bro kaza kunyi. Na kama unagwaya gwaya juu ni uchawi ya wanduli, yeah. Na kama umegonga mamiaka kamo hii. Umeko kiroga tangu minkwe mtoi. Na usiti stress marapa ni mamboi. Itabidi wafalisho diaper juu shit ni ngori. Sipendi maduanzi mini jini ya studio. Mana kila mtu ananita engineer hood. So niamini kabibilia tu. Juu ni kibonga inageuka inakuwa ijili ya juu. No white but I got weed. Push that seed. Got a son that I gotta feed. Gotta grind, ain't no time for bitching. My goons cut your throat out when we catch you snitching. And we're never gonna change. Thug life, east side, shit still the same. All my niggas die in pain. Gunshots and if you leave you end up in chains. Hisi kiki hini mind game. So nikiroga na sis kiki I don't mind them. Naskasi ati Kenya kuna staro. Uliza Batman Shivo vile Vera na Huda uwa mtaro. But it's okay. Awajafika is pate miti mesi mama gado. Baka waokoke. Tunajua mini priest vile miwani nafanya mambo.
ile toka kitambo 2019 spoken. Yeah, kauna kifua ilete hapa kauna jamini. We bado mtoto blue band na siju na jam nini. Natoka fast forward andora na mini na upini. Na sina kora sio sikia hii verse vile na kam hivi. Hey, mindo nilifuku zanga abba so I don't care. Hapa tubishani na makumbafu. Madaba wenyu wamelala kwa class. So na wapea viboko nikiwarushanga staff room. Wanapanganga sana wale kina Butros. Na matoja zime washika baja kapo kwa Ludos. Wanamangananga mahaga kwani who knows. Venye na wanyanganya mashamba ni ite Ruto. Maniga this thing I can't stop. Unavaswak, kwani uliandikiwa na Christoph. Madaba wenyu wanajishacha wakibonga mob na classwork. Imewalemea, look at this house. Yesu Kristo atarudi kama muizi. Leta pistol kuna umama pande hizi. Na sit this song, niku separate. Madaba wenye wanafanya ngalingala kama Pitson. Mambo mbaya mbaya ukisikianga jua ni sisi. Tunaishi sawa na tufanye kazi ofisi. Ingoma itakubamba na jua kama iko fiti. Na sita tokea kwa video neza nitaka CD. Doni fanye kolabo na waiter determine. Ambia Museveni, I'm free up Bobby Wine. Unajifanya sana kujua na kujidai. Ngoja kwanza mimi ni retire, ndio wewe ushine. Na wakilisha mimi kala mashaka. Na kubalika dipande za yuji mpaka na manga. Watoto dogo wanajishacha na bado wachanga. Na filisika, nikisikianga mimi sauti ya mbanga. Hey, madaba sikuizu wamekuanga wengi. Na wanabonga chafu neza dhani ya tini begi. Na mashabiki ya wajwangi nini ni nani. Na kuanga tricky sana kwa mimi ndo mnatamani. Mini kaisa mini kama kolo. Amwezi nitisha nini kaile jeshi ya lamba lolo. Na kamilisha hii mchezo solo. Your favorite rapper this time itabidi umemu unfollow. Na leto zito kuneza dhani ni radi. Na keep it true kila time big up penadi. Wanaufala sana utadhani ni badi. Wanajichota na wameshundwa kuno party party. Hivi ndo miufanyanga kila wiki. Na leta heavy neto shia kubali uliza tintim. Hey, na waita ipenda ata iwe nini. Wata kubali hizi pande mindo the next big thing. Huh?
Kena wanataka kupress me.
What?
Taka niwe shown kama pick me.
What?
Fake wako play kama lipstick.
Yeah.
Dada ukime on a lip sync.
Cause I came in late, but I left early. What a rebel, I be kulipali. Dosi jali kaskacha kubali. Ako challenge kirime sikuwe mentally. Raw talent zita rhyme siku gani eh. Go silent to make it need of flani. Kuna venye na relate na bro yani. Kuja late makejani na kwa get it the money. Rudi ya track mara tatu ka Adidas. Ndo wajue niza ask kila vida. Kupost caps kila side na tumiza. Who hurt you una blade sana iza. Back to challenge na come na wokovu. Ni wokova hizo ego ni povu. Bijes ni wengi si kafu si kovu. They can't face me now watabonga na kitovu. Mob psych kuna soja ko red. Watarudi wote mtaa umo ina ni ambele. Wrong rende imefika wrong dead. No way to escape ikabidi roi yende. Wacha kuzoza views hai kutosha. Zikusanye kwa chief matako kurombosa. Maro fuck bamba views ukiosa. Quotation ulipata ni machumsu ulikosa. Cheza chini usikam na verosa. Kwa show enye benzi natolewa makosa. Tosha sembe utajaliwa na sosa. Kwa lebo maskini umekaliwa samosa. Haha, serial killer ni nasiaga. Daily kama mila kwa Manila ni nasiaga. Wako jealous na skiaga. Rappers wakijajo molo asif ni riaga. Marisasi za kitambi wakiaga. Rari rambi ni kituma usijaji wakiaga. Na kuficha kama thong kwa kihaga. Apantambua sunajua wakiaga. Na osha negative do picha ikivai. Na ipost timeline hii ni positive vibes. Righteous na mahondo si vibe. Wanna die kunipora wapi nango si amai. My only worry kuna thamus na chai. Melala kwa birika sio ni purpose kwa life. Kwa mapicha kila kapula mefry. Kumbe truth iki hat wanna question to na lies. Showbiz inafanya pose wa mine. Aanza shikanisha doza hustle na zanguai. Unanitaja sana gaza lopondai. Uko sa uko kirai. Una muscle up your strides. Vera na Huda wanacheza kama dimba. Hawashiki wanapenda toa ndani. Wakishika wanatema nena jipa. Utajua how my players ima kipa wako ndani.
As always you can find me on Instagram at Penina_10. And on Twitter find me at Penina101.
I'm famous so no need to at me. But you can find me on the social media. Twitter is at Adoveli Radio. Facebook and Instagram is at Adoveli. So you have heard those four songs that we have played from the Tukianza from the first song. R66. Amejibu scam kardinali kwanini ma superstar wa Kenya wameshindwa ku ding Vera na Huda. So amereply hapa kampatia the reason why. Elisha Elaina amegusia the Shrap Gang Gang movement, ametaja kina Butros hapo. Kwanza kuna venye kidogo hiyo camp ya Shrap Shrap Gang Gang wameniangusha. Hakuna mtu hata mmoja ametoa refix from that camp. So Mr. Musau, what's up? Itabidi mtujibu, mtuambie, ama at least kama hata mtu mmoja atatoa ngoma, I represent the whole family ya Shrap Gang Gang. So Elisha Elai hapo amegusia kina Butros kiasi. Shots zimekuwa fired hapo. So I'm going to wait and see if there's going to be a reply on that or they'll just let it slide. Up next, what do we have, Pesh?
Up next we have Clay OG Stoner with his refix called Goat. This is produced by Carlos. And after that we're gonna be having For Sure done by Rio Houdini.
So Mr. Clay OG Stoner aka Mr. 420 tuliangusha a very exclusive album listening party na eh on up like 2 or 3 episodes back. Make sure you listen to it if you didn't get time. So Clay OG Stoner and I represent 3560 Umo, the same hood akina wa Cardinali are from. So here to represent on this Kovu challenge. And Mr. Rio Houdini is representing Sotia West. A big shout out to the guys who are Hanga Music. So after those two songs, we're going to have Asan with So Sad. And Asan and I represent Diani, South Coast Kenya.
Yeah. We, misiezi achwa nyuma hapa juu. Shout out Ska, Alex Vice, check it. Hey, OG Stoner, G-O-A-T, check it, hey. Even though I have a sharp tongue, sipendi kata maji. Nadai hii kolabo na sisemi tafadhali. Caterpillar came correct, now I come out to correct. Kina Marcus kunichocha, sasa sote tuko ill. She don't ask for the D, yo itisha miti shamba. On a daily ni menyanya, hisi mwili hii ni shamba. OG, sina deni ya kahaba. Piga manzi kitu hadi kuma ina nyamba. Miukula meda, miukula reggae. Zote ziko similar, ziko na witch spice. Chilling with my niggas, baraza la mistari. Uneza tuitambuzi, yani greats of all time. Tick tock while I'm looking at my wristwatch. A few seconds I'll be out like it's blast off. Please go to sleep while I turn my swag on. I hear Ziz and I be singing like it's camp rock. Hey yeah man, we like to party. We the new team culture where them girls getting naughty. Hey hey, you getting none of this? You just like a class tweet. He beat me fuck now in the man. Come on, margarine getting high on the carpet. I'm a lad in my thug mode on, but I'm putting on a Marvin. I smoke pop so people call me Harry. Yeah I'm the king, but give the title to Larry. Napenda day my kiroga kama design ya shift. Ziki shika zime shika, big up man dem like zero. 3560 huku home ni katiro. And I give zero chills Buddha missy sub zero. Mini youth man wa youth zone one. Nana ya bingi ukitaka kunipata panda matadi busara. Piga stretch moja straight kutachua mhapo left. Kama nyinyi ni mambanga kila mtu wa shangada. Ukienda kutufuata ni masoki utapata. Bati mbaya ukidedi ni kangundo utapata. Kuna shida jo kwa kifo labda venye utadedi. Kisonono au kedi minta dedi kama pedi.
Say they had me on this one. Look, I'm dangerous. Got a dead man trigger on me. What you waiting for? Nigga better run, homie. I'm a psychopath on the loose. When I get a weak rapper, no tell him what I do. Now sound crazy, huh? Move a maniac. Revive the new school shit. Academia, my rapper tuko wengia. Bila ata media. Bado tutazoza na tuka kina bili. Lili tuateseka. Nati hawa wana clue. Opportunity window. Ni small car canteen ya high school. Why we die of flu? Cause you wanna take a kid to a fancy school. Look at you, I can't lie. Won't vote for you. Till you spend a day in my shoes. Na si Nike ni akalaju. Nisa ponda wo alikuwa na tembea kagu. Real issues too. Sijai ponda bima au bands. Sonka rap joma drinks na mayans. Na labi davi ni amarezi soge uka ni kubeng. Usishtuke kusikia more of this kwa system. Kabado hamja change the system. You fans need class but good music. Kwa hit games you support crap in the name of new trend. See, only time success comes before work is in the dictionary. Now my head of my time dog. I'm a visionary big dog in the making. Siku fichi yani compare me to these cats. It's obituary, see we can rhyme. Kiniki, Ricky, Dicky and Don. Late night in the stool, manze till dawn. Now I wrote this was a couple minutes or so. Was it less than? Ha, I guess so. Oh me, oh my, no nigga. nigga wanna rest with a G like me. And I'm like, oh me, oh my, no nigga wanna rest with a G like me. And I'm like, oh me, oh my, no nigga wanna rest with a G like me. And I'm like, oh me, oh my, no nigga wanna rest with a G like me. Yeah, for sure, for sure, for sure, for sure, for sure. Sikuji chocha, wabizani nam. Yeah, for sure, for sure, for sure, for sure, for sure. Sikuji chocha, wabizani nam. Yeah, big up a cardinale Alex Vice.
Mzadi ya skane za chana na nkuwache na kovu. Flow ni tamu maja dafu weni kana zimbovu. Besides mini jesha chui simba na ndovu. Bro si jichoche mini gas weni jiko la stovu. Wanama marathon runner. Unani feel hata kama ukikana. Mine muslamu soswala ni kwa rabana. Zidi kuni bless ni bombi zivas. Kama Osama vas mina choma kanyama. Kwa matitesi zako kila natema ni kweli. Hapa sivako fanu unafanya kivyako. Lakini kuna watu wanafanya zaidi yako. Hii ni sign moja clear. Kujua place yako hii ni mbogi hadi pop melala. Sisi hapa ni kapo. Mini si size yako mini psycho kipofu. Fumbua macho grinding daily on the hustle. Nanuka pesa na jasho tuendako. Ladies wanajiamini juu ya tako. Mwenye hela fanya mwenye degree ya kule kwa macho. Designer watapanda na kina kwevu watablanda. Mbona uimitetu kaesili wengo. Jaya kwanza nimekuwa niki watch rap ikizikwa na sanda. Mimi nitawaroga ni ifufuwe kamkanga. South God Don Jones bro ni nini mbaya. AOG you got the skills na unatemaga fire. Batu scared tupe mangoma sisi tukusikize. Ukunda on the map wewe uo wakilisha to the cute show.
After Mr. Sun we are going to have Kush Kushman and Shanique Tasha. Actually, this is the first female artist we are going to play on this Kovu Challenge. Kuna, there are another two chicks that have done a song, but first things first, we are going to start with this one, Kushman and Shanique Tasha.
Shanique. Kushman. Wengine, lyrically walisha daddy. Wanahitaji motivation, tawaunganishia pedi. I was silent, but they pushed me. This is better than fuckboy who get pussy. Miss him juwaji, but at least ijishuku. Keyboard warriors, saini mabubu. Dead ass rappers, labels to zita mochari. Ukweli na uma, but watasikiza eventually. Na yo story ya mimba, sunajua wataruka. Usiki kuna rapper na compare hip hop na kapuka. But achani waemeshe kimistaria wako fit. Tukufollow kwa nini na uwezi fuata beat. Hii ni walkover, daily na dunga boots. Beat ni shy tomba, hata natuma nudes. Nimegia na ubaya, I set my own rules. Original in the fire, sita argue na fools. Ombeni, hizi ni skaza wokovu. Kunya, uwezi bishana na ndovo wako. Ready for this, ini hits or miss. Tasha na kush, tushamaliza refix. Ombeni, hizi ni skaza wokovu. Kunya, uwezi bishana na ndovo wako. Ready for this, ini hits or miss. Tasha na kush, tushamaliza refix.
Katapila ashe weka straight. Niku apa kuilastre, kufrustre. Career za wasee cutted. Josaya wana hate, wana rombaya. Ole wenyu, hizi ndiyo mbegu mliku. Kemea zimemea. Tembea mtaani uone vile marapa wana skaa wana umana. Tulishinda hadi ndovu kushondeka. Si nango spekia tunamanga mambus kwa matanga. D47 mbanga asha kuwa snitch. So I tuna blaze. Buddha shit ya Alex ni vice. Three times happy kama DK. Ngoma zao ni hit siku za weekend. Pretend ni big then. Wale zao njugush mdomo zao big dead. Hii ni woku jani na wadhes. Na tema bro kama wargas.
Kama wargas.
Fading away right there is Shanique, Tasha na Kushman. Shanique ni amejibu kabisa. Amejibu why Vera na Huda wajapewa mimba. Kwa sababu watu wataruka yo story. Anyway, remember that you can find this podcast is available on SoundCloud, Spotify, iTunes, and as well we have a YouTube channel. Search for us on YouTube as Adoveli Podcast. Subscribe to our channel and share our episodes to many people as possible.
Wongo, Miss Yezi Ruka. Remember, you can also search for Adoveli Podcast on the internet. Simply type Adoveli Podcast and you'll find us across many platforms where you can stream and also download. Getting back to that Kovu refix but done by Kushman and Shanique Tasha. So Shanique amekuja on the first verse, very hard. Amefunika by the Kushman. Kushman waja amekuja verse 2, aka tone down kiasi. But verse 3, woo! Amefanya miujiza hapo. Ametaja watu wengi sana by the way. You have to listen to the full song so you know how watu wote ametaja. But for me, nimefeel Shanique Tasha. By the way, ni artist I've never heard before. before, and I'm skia leo for the first time with you guys. So just to know, this Kovu challenge actually imeleta watu wengi sana we didn't even knew before. And big shout out to the Wakadinalified camp, Zoza Zoza Nation. Also a big shout out to the producer himself who did this beat, Alex Vice, representing 3560 Umoja.
Tunazili kuepeleka na rienga di diaspora. We enter area code 125 where we find HR the messenger pair yame drop refix yake ya Kovu challenge. After that track we're gonna be having Renata and Diana Codes.
So I know Diana Codes is affiliated with Wakadinali. She has a song out with Wakadinali. She also jumped on this Kovu challenge and she did a song with Renata. After them you're going to have Marcus, Mr. Sana Sana challenge winner. He was just crowned on this week as the Sana Sana challenge winner by beautiful Wangeshi after he did the challenge. And Mr. Marcus amekuwa kinawiri sana kwa hizi challenge. Actually he posted again on his Instagram and he said if you want to win the Kovu challenge, itakuwa unfair to the Scam Cardinali fans, and also itakuwa unfair kwa sababu he has already won the Sana Sana challenge. So maybe ameamua ku opt out after kushinda hiyo Sana Sana challenge. But he's an artist with full of creativity. The way he does his challenge is way different. But kupata mziki zake ni tricky. Even Scam Cardinali alimuuliza kwa comment section, Mr. Man, where are your songs? So if Marcus, you're listening to this, tafadhali tuambie mziki zako zinapatikana wapi na kama zijatoka, when should we expect them? So we are going to have Salim representing Hotbox Music. A big shout out to the Hotbox Music aka akina Esam Gavi and Tayu Mwas.
You're on the chart, you'd flani pale 125 as kick. It's the messenger. One take. Check it. Ero ni kuwera gonga dipo. Supo na ni pressure ndaka chipo. Stake sara nkampeleka kama sara kujua ni korido. Tisho messenger mbati jiniko. Jupa rank funiko. Amjui na makinika. Pananganya rusho juu ya bam kama laika mawaida. Kusunda push karao kusimamisha kawaida. Pigwa tero toka ghetto maidandiwa na mavenyo Johnny Blanda. Huko wapi nkoko jam niko kwanganya. Pia mulinge kan meshika jaba. Laugh ningi Stevens kan meshika series mbicha po kwa ndan dan. Form gani mtu wangu chezesha rada. Nichezeshe na rien. Unamakushu mpeng. Wasupa pia ni penalty. Nishni hati hapa pending. Daftari juu ya pensi. Daktari tafadhali wapi medicines. Kizia hapa medley ya 120. 5 till a damn. Mistari hapa ni plenty. Nikishika beat minim selfish. Nikishika mshii minim selfish. Nikishika anadai stick kai menti. Skinny niggas ati ndiyo fetish. Kwa majina ni ejaru spime. Mrasta flani ya ivagi ya ditire joni vile. Nikiwa gazoni kowera. Sinitie form kasi pesa. Na bado rende ni wrong. Nimetoka rongaye veve kigox. Na shukuru nye sign. Kama kawa kakama gira nkidandi ya track. Ni kuipepeta.
Mi hufanya na wamalizia defense. All about the chums, lakini sipendi pretense. Pita na boys wako cause you know I'm the shit and ask my boo bear, Nicky Peter Dickens. Banyo favorite hapo neza ni itamutua. Ninatoka ngoma zangu juu ni kutu ninajua. Don't talk about my wins, juice suggles hukua. Line zangu juu ni street, nilisiotesha jua. Weekend nipate kene na kamenje. Tato niko class the ayoma two sete. Sunday kanisani na wasan. Bible on my left, right hand gun. Holy embuji ukini ona to run. Chizi mtaani na cheza balls for fun. Wationa nipenda, I'm the shit. Pull up in my crew, all these niggas wanna live. Kujua kule, usiko joe hapa. Juma embe, statembea na nimina apa. Kila usiku nikilala nkama last supper. Judas on the loose, tunamshika, tunaklapa. Silence on set, playback, cause it rolling. Tunakupas kang why, Buddha when he boring. Hata ukuje solo ama ukuje na mbogi. Tuta wafukuza nyi, wote kama dogi. Open your third eye, hata kama iko nyanya. Kia mini kila kitu unasikia utahanya. Ask around boy, mini ule ndranya. Kuja na mbegu, bado tutapanda. Face my fears, now on your lane, switching gears. Got enough faith, keep me going for the year. After my son, man, I always had tears. Now I'm the bitch, I'ma whisper to your ears. Every other day is the beginning of a new battle. Mgu mkuu, so there's nothing that I can't handle. I'm like heaven or earth, but the devil invaded. R.I.P. to these fakes, now they all belated. You ain't never been like me,
never.
You ain't never been like me. Wipe my tears, now they wanna fight me.
Never.
Now they wanna fight me.
Kujana mbogi,
hey.
Kujana kitu,
we swipe you out like the rain.
Kujana kitu,
kujana mbogi,
we swipe you out like the rain.
Kujana kitu,
kujana mbogi,
we swipe you out like the rain.
Kujana kitu,
kujana mbogi,
we swipe you out like the rain.
Told you that I only rock nylon.
hearts, we ate off a cookie. Look what I got done to a man. Made me daddy, made me eat like a cookie.
Like a woo.
Told him he a woo for your woo. But let him hit it like a dog. Yeah. Body fit got me looking like Onika. TTQ call him Chicha. Face Mona Lisa.
I land up in the bendu winja. Yeah.
The berry wa pa the winja. Ay. Late night Nila.
What?
I flex with the bass, boy. Flex with the bass. Give me room, I'm a big time feature. Don't lick me into none of these shoes. I'm a sheeta. Yeah. I'm changing this game like my features.
Feature.
Yeah. So me bust down. Bust down, Tatiana.
Yeah.
Tell me bust down.
Woo.
Bust down.
Woo.
Tell me bust down, Tatiana.
Yeah.
I hit it like a ninja. One time thing, don't be delirious.
Delirious.
No this time, I only come around when you's on fire.
Fire.
When you's on fire.
Nili show how what you mean, bamboo. Wakadanika niko naka screw ka loose. So let me just prove. Take out your books. The OG posted my shit in his feed. Been reading all comments, I got OCD in me. And all I see is this.
Oh my gosh, it's a miracle. Really though, he making all the rappers look horrible. God damn, he got like all them syllables.
Correction, I got all syllables. You wanna know why? Cause I'm goddamn lyrical. Listen to the bars up to this point. Wizzy Katazi, me stand, we got two boy. Superman challenge and make this boy. I be killing these mics, me who destroy. Haya haikuwa easy, but nili piga tizi. Nili prako hiyo verse, mara miambili. Ebu kama show you nili juma kwa ulimi. I psych, mimi, nijume since lini been ill. Since ikato hii umbili kokod. Nantabaki ivo tinli kuwe mwili kwa mok. So nyinyi ma home, nadhani ati nyinyi ma don. Mtabaki me chill penya muna belong. I mean these niggas had the audacity to say they're the ones who deserve to win. And I'm pretty damn sure my video they have seen. Come on, not even one was breathing. Moja alikuwa ameja shingo my veins. Nilikuwa na ogopa huki jana ata faint. Huyu niko sure lumwa kicho all day. How chenye wana do ata sezi explain. But anyways, bora uhai. Nilandika easy lines nikiwa mangwai. So patana please guys, msini why. Y'all know what it's like to be really high. But kuni this msi try while I be lie.
Niko nami ya take care of me. No mama dade. Chunga sana tu sikuwa gema enemies. Cause I shoot to kill. Nenda vona this bitch called life. Kichwa chini ya gajua ain't got no type. Mina ngoma tuwa chani ya the bitch my wife. Now I watch niko vada na sibongi ma Skype. Wezi kili psych. Kama streets in a pedo mino na ride that bike. No fucking with my energy. Fuck a fender bitch chilling with my enemies, yeah. Kama life gambo wa picardi mindo poka. Nice na funny ama rapa ni majoka. Boki round 9000 tishe siezi choka. Machove nyanya kila siku ni mamboga. Mbab nene hapa leta ngori unagongwa. Ademi yako kinisikiza sela jua nishe tomba. I mean mentally, hisa utimeko mawezi gnona ni one man army, jeshi ni nani. Masela vice cast jome jaza mapunane. Kama kawa on street salami nyani. Tumbiri na mabos na swings tambui nani. Hakuna thug kama mimi ana vibe good. Siezi sema vitu nafanya, yeah I'm that hood. I cannot snitch on myself as we speak. Kuna mtu hata lose his breath. Wengi wenu ni masofti. Puffy breast wet wet kama pongi. Mama Ali have a C-section shamim. Ndo mana I don't follow directions I lead. Masuti zimejaza vitambi na grid. Mafalo na madana juu ya ganji kwa street. Ala nikona a big family to feed. Alandu na shukuru liliponea siku bleed. So sela acha yap yap. Only time you in danger ni kwa nyap nyap. Ata bangi ni slow ni kwa chap chap. Rodi daily tuko fita to gas gas.
After Salim you are going to have Mr. Kings aka Kenodia. So ladies and gentlemen, we are still on this Kovu challenge thing. To you it may sound like a reading, but skiza mabaz. Watu wame come through hapo. Watu wame come through. Kwanza nimekumbuka moja by the seventh son. Akulea kwa sababu alinyimwa Fuliza. Yidi! Twende kazi.
Up next, we're gonna play Chabuli with Ki Ingereza, Ameweka in brackets, Kovu, Endgame.
Big shout out to man like Chabuli, aka Mr. Taylors. Make sure you check out his project that is out. Chabuli pia likam so strong on this Kovu challenge. Ame represent to the fullest. And kwa title yake kwanza, first things first, anakuchangamua tu ubongo, venyamita refix yake. Ki, the word ki ya kifungo, then in, and then Gereza. Jeez! I'm a murder quality. This is like the end game. So, after Trouble, we are going to have Tony Suma. And I think Tony Suma pia ana represent 3560. Yeah, from the east side. Pia may come through on this Kovu challenge.
Yeah.
Straight up, out of the gate, Eldoret represent. Koli ya valu, kanzaga kuregret. Hao waku hate, wanaswa kirespect. Na marapu waku lamdomo, wanaswa kijieject. Na make headlines, I'm new screw fresh. Na sana juliza, where's the new school press? Nikawa mechelewa, they on African time. Waku focus on what washed up with the African tides. Power to the people, lakini na vipimo. No wonder siku hizi tukomneti na vishindo. Hisi juu ya feature, ini juu ya future. Ndo kincheki uko mbele, ujue vile nilikuja. Hawezi make flow ili sing Titanic. Takfanyo kule rumba, ataka utakitaki. Napuliza kitu king says that inatuliza taki. Unasema you run the game lakini mpaka happy. Labor day atole lintaja kwa speech. Jua kuna rapa mungine akoera kami. Zibadish nilikuja kustick. Na nachiza party yangu cause I master the script. Kwangu ini business na kwao ini rap game. No wonder verses zao bado ziko na mchezo. Kila time I speed kwao ni mateso. Nkua ngada mara ya pili buda funga leso. Mada is the case, Kenodi is the name. Kishoka juu ya face, bitch I'll put you in your place. 6 feet chini, grown ass nigga 6 foot kutoka chini, mbaka kwa akili. Na speech na mandimi, marapo mumandimu. Wamekunja uso juu ya vile na haribu. Na mangoma zitanyesha, kuna taratibu. Hii mwaka naambia na achilia na wazimu. Indo mwaka ya kakiru, unabonga stories za mafri bado, pewa kiru. Hey, indo mwaka ya kakiru, ana claim to be the yo. Shit. Na kuna kiru, bado.
Indo nimefungio, Kiingereza. Fuck filter kwa canvas, ukinipa UCD naitisha na pampas. Chachisha kwa TV namna sinya vidandruff. 9 incha Cardi B kautafika kwa jungle, what? Ngozi ya false prophet wanaitisha Barnabas. No ni go gospel, ntaingiza madanda. Holy smokes, no stress, uhai bila mablanda. Usini cross, so yes, salimia commander. Mindo boss most blessa, wengine panganga. Got the most not less, ama dila mabranda. Mtoto nyoka high tech, ashanyo osha high care. Kama toddler wakilocus dissect. Conscious pilot, nika focus direct. Wezidi hizo conscious dialect. Tuko pona bwana sponsor biceps. Yendo bogus mindset. Panisha ligi ndani ya jiji mindo grand puba. Kauna bibi na dalili neza run through that. Na chuja meaning ndani ya rhythm sija learn through rap. Nimko win it for the gimmick ni ma punk buddha. You gon' believe it when you see jaza punk kubwa. Pana nini ama nini isi bantura. Wanavyo chana si halisi wata hang two bars. Na kauna ifanya na ifanyiki wapi manufa. See I'm a derelict. Back at home they never loved me at all.
Check it. Hini ama rapper, wo upenda kujichocha. Wambie cheza chini, rap game ni kama poka. Kuchochwa na mabloga, sura hatu jai ona. Batuku East Life ili nifunza kugwa pima. Position zenyu kahuduma namba, misi chukui. Heri ni chesnovu, ni kiroga wasi wakitui. Rende zenu pia sitambui. Rapa alisema ni msika, kaponadi tenje. Don't get it wrong, misi jai jita gangster. On the wrong night, naweza move kama red sun. Sijema ngana nangos, nyufala ya kitambo. But on the same shit, msupa wako weka kando. Kata take risk. Lazima imatch reward. So niki say this, you better mark my words. Maniga ntacheza FIFA before ni chess clout. Me who make sound wase usema buju was the keeper. So ata uki make blunder endelea. Cause on the real though hakuna kipa kadi gear. Tuko chini sela kinta panda kami mea. Hakuna pressure. Oh niko ligi yangu sai. Doma na rapper ako inbox anadai. Ku big box niki spit. Mwingine anasema venye yani mil funny shit. Inabidi wamekula hizo ticks. Weji choche na ma prosthetic views. If you do it for the culture, me I do it for the food. Ambia huyo rapper hardcore atulie ntam jibu. Ako offbeat kushinda mwizi ameteka simu. Mini product at the system. Uruma jubwa boys amesunda tukiseska. Kwa nyumba kuna hoba, kuna shida, kuna dema. Kwa keja so tulia wesi gangster when he online G. Juzi ni mecheki umepost OMG. Punguzanga dawa, punguza pupa, punguza shuksha. Goma yako kali lakini mdomo punguza. Unabonga mingi kwa Facebook kushinda huda. Lakini kaa hulipa bills ni sawa buda. Niko mbio mbaya nasonga ka umo ina. Natema vina zineza kujazia bika. Juniki come through motherfucker, I'm the shit here. Niko rada weni nameless unasinzia. Ukona genge way late nda kupimpia. Tumona wenge ukijichocha wakikimbia. Utaficha sura kushinda siyo kikross here. One time for my people. One time. Yeah.
So we head into 1960, where we find the man himself, Ogini OG, Khaligraph Jones, also in the Kovu Challenge as well. Skiza hii.
Before Mskize, first things first, you should know Ogini OG. And OG could participate on this challenge. He was not after a verse, I would assume that, because akusema, but I'm sure because they already have a song out with Wakadinali in Ingine Moja Safi. You should listen to that off Ndania Cockpit mixtape that was done by Wakadinali. That is Ndania Cockpit 2. So, Khaligraph Jones gracing the Kovu Challenge actually showed something about hip-hop in Kenya. If each and every artist can participate in such challenges, can really boost our hip-hop scene in Kenya, because Wakadinali, they are in there, but they are not like the top-tier artists, rappers in Kenya. But, you know, artists, they need to support each other, and Khali has proven that in many occasions. And this one was really big one for Wakadinali, for Khali just to sit down and do a 3-minute song. And actually, this is one of the songs that of the Kovu Challenge that I'm really listening to it so much and banging. Khali, by the way, hey, amefufua mizizi zake of the Khali we used to know. Like when you said old Kanye, this is like the old Papa Jones representing 1962 the fullest.
Yeah, rap imesha kuwa fashion, tight jeans, sugoro fancy, but jumu napenda trend so you follow something. Tuzi tundo mimeguza bangi, basena sike weni rasta unachant shinda bobo shanti. Mi wasi doz niko kazi na kesha, dambi ni kutrust mtiaji na pesa, kirashi the chesa. Rizo miwa nimekulandimu ka offset ile sakadia na nyesha. Maniu kama wana die e-sport, basa utize nyumbovu bado zina distort. So sezi beef buda mi you eat pork, juu yangu msupa esa koligi ya recross. Miwa osha kila time dan ya basin kofua. When he dope kunishinda niko impatient kujua.
Niko impatient kujua.
Niko impatient kujua. Nyima local kabisha nini na Ezekiel Mutua. Jumingo mazangu hawezi bantani advice. Aji jomziki na weni fan.
No.
So cheza mbali ka utaki madara. Nyima slick queen ni vinye tuwa mpaki mascara. Huh. So weda weda buda kazi mina chapa. He industry koko na ganji weni smarter. Na kona like yongo miakasidi na kaka. Then very soon ni kolabo ya KDB na papa. Najumu najua rende ni wrong. Rende Ningori, Hepa Buddha, you better be gone and let it be known. None of you can compare to the dawn. Bina lipota than ijo tuko Sierra Leone. So chase dream, ayon doto taishika. I challenge mefanya watoto jaivisha. Ukona deni we msoto jailipa. Nairobi hakuna oroshos jaipita. So salute soja na tamos ya chai. Au jeshi yangu kutumia kamfano walai. Na kama bado utacheki Avengers chorea. Junior fala tupu walifanya Thanos a die. And by the way, story ya Vera na Huda kushindwa kupigwa bona jua ni kwa nini. Jua marache tuwajepewa stick ya ghetto. Mezoya tu vijana toba pini. Nikuide ya sadaka kama pasta wa Kenya. Wana die copy paste fellow you master na tema. But master mesema na kani rat race. Buda siupi gatizi na kina kasta semenya. Nyimu jichote vle mucho manguai shash. But in real sense buda hamukai tough no? Amwezi jora muna faku by fast. Take over this a cool kama samurai jack. Kini cheki geti rada shika bori yako bro. Na usinila umu uyu mori yako job. King Kong ni miss mama on the board. Ya for long sana fika umbwa mwitu ndani ya ngozi ya kondo kwa club mi wane na pull up na chariot fleet yangu now ni ya makuga kwa gari yo na mi wasiro na marapa after kona kitu Yesu alifanyiwa na Judas Iscariot wanataka kona oji ya mekreki baka ma idol wangu hawa bongi vifreshi you wanna know why I think I'm the best cause I'm the only real rapper I shay to see wana Johnny Vigeti. Kuna vitu mekwa nkisema mnisikizi. Sijui nini zo new tema squeezy. Sifu mgema takulenga ukai cheesy. Of late nimekwa nikisikiza benga na mugithi. Jurapi mejama jokers buda. Ama lyricist ni chocha ni mafocus losers. Una try ku sound smart with your bogus luga. Ngoma moja na OG suta oga buda. Islando ndiyo konyu patikana. Roundi kayole tunapati pati bana. Na hii challenge imetuchanua. Jutusha jiwa ni nani yako na talent na nani hana. 2012 nilikuwa na kaza na kwa jango. Basai Superman, tunasimama na malambo. Bakitu siku danganye ati nimetulia. Juki keti mbaya buda, tunamanga na manangos. Ngoma itabidi imeisha sai sai. And big up to all the challenges, my niggas nice try. Jashi yangoki woni ita die die. Citizens unitambua kama Lina Sky Kai.
Yo, that was Kali Amekilio Kovu Challenge beat. I mean, Moda. And this one by the ilikuwa produced by R66. You know, representing Big Beats Afrika. Mesikia Kali akisema juzi tundo ulishika bangi, lakini saizi una chant kushinda Bobo Shanti. Wewe, sicheze na 1960. Tayambogi ni Kimonyoski. So, ladies and gentlemen, we are coming to the end of this week's episode. As always, as we approach the weekend, don't drink and drive. Support the good Kenya and music, buy the artist tickets to their show, buy their merchandises, and also buy their music. On top of that, make sure you watch and stream Scam Cardinali song that is out, known as Kovu. Ado Valley podcast is out in each and every Friday of the week. Before we bounce, we'll be leaving you with actually Peshata Anna Bari, but this is my best track of the Kovu challenge. That's why you're saving the best for last. Alphonse, I hope nimi pronounce vizuri, amani Alphonse, the refix Ali Mada to Visana. He gave the punch that I was looking for in a song on this Kovu channel, because when you Kali Moda, I was expecting mtu akikam and akuja vi much harder. Kali ame do the same. So for me, Alphonse did the extraordinary for me, and this is the song that I saw like, if Scam Cardinali or rather Wakadinali had to do a collabo, I would love to see a collabo by Wakadinali and Alphonse. That one will be a major one.
Kabla tumalize, big up to all mtaa zote zenye ziko represented on this Kovu challenge. That is Dandora number 8. We also have 125 all the way in Rongai, and of course tukona Kuru represented by Trabuli, and then kuna Kayole and Umoja, not forgetting Diane represented by Hassan.
So Mbogi ni Kimonyoski, watu wajakuwa represented here are the Sharp Gang Gang people. Musau, nangojea hiyo ngoma yenu kwa udi na uvumba. Ladies and gentlemen, by the way, before we bounce, we did this episode before Monga aka Domani Mkadinali released his Kovu challenge song. So kama meangusha leo or after this podcast, just add it to your playlist. But until next week, same time, same place, Asante sana for tuning for this week's episode. And by the way, to my Muslim brothers and sisters, Ramadan Mubarak.
Yeah. Gimme. Teaser. Vile nimekam kwa industry kadhani nika niko juu ya game. Give me a little bit of your time ni kusho vile mu game. Okay, ra vile na die crown Johnny eclaim, cause vile kuna end of these rappers wara leta shame. So rare kama fat ass bila injection, I'm Janis Kia na badon me leta tension. Interrogation ni ngumu vile na question, na retire dem yako kwa bed na mpeya pension. I'm a blessing to this nigga zile time wanasema hachu. Old school mixing these rappers kairika badu. Young cast na same styles kadansia shaku, na umama mob kwa industry tuma udaku. Now let me take a moment kwanza ni address the issue. Awa marapa wabonga shit, they need a tissue. People dissing kapuka rappers, what is the issue? Just to be realistic, maninja joa watcho wivu. Y'all just regular, mimi ndio apex predator. All the strain fresh feather, that peck said I got the rap formula through mathematician. So me plus rap is equal greatness, my nigga. Say the word, ni made ama rapper instantly. Check isa ina right wheelies on this industry. About that time, many mebonga jo reality. Cause I can't lie, kama Roma mim katoliki. Nipi akili wakati nyinyi mrapigo limi. Always chini ya maji, mrapiga mbizi na nyambizi. Niko na stance mob kushinda Hari Houdini ha. Nothing complicated, niko gym kurap ni tizi. Takata kapala buda uskuwe fala cheki. Niramada awa marapa wakini cheki cheki. Wakate kate kaanga katungu fresh. Ina bado kwa rap kwangu kujuwi swala nyeti. I can be your daddy cause mimi ndio motherfucker. Nikile shit yangu don't ka fertilizer. Nina osha wasani mpaka wanakuwa wasafi. Wakini cheki wanani ita angelizer. Maravuju, maravuju, maravuju veng. Si unipe wakati ni kusho vile mihu bang. Rada safi, prasema mistari. Bada tandem nikikuguza buha ni Jackie Chan. So a lot of rappers they ain't ready to for the truth. Prajua miwa mada niki ingi ya kwa kuth na kwa mistari sina shaka kama Zulu. Zingi ya industry na shanza joko piga nduru. Eti mini nani ni search kwa Wikipedia. Na kia moja tosheka nuzeliza mpaka media. Juvile miwa na wabebanga joka makari. Yana mkicheza nta wablo mind kama Al-Qaeda. Mara wika nini hawajui mera penda happy. Mera fanya industry mebit na easy vitu lazy. Waradai nimekuja nikafanya rap ika sound easy. So kitu ya kukompitu tajipato mechize. So babi ni nani nani jumimi mera da imani. Sija toka na nyuki lakini mbebu ni jahani.
mtihani niko vihat ka test madem pay mtihani success nika evolution to back then tulikuwa nyane yo since nikam nimeleta buzz kama bumblebee made myself better became better cause of me myself and I hakuna mwingine kamina nikichapa mistari wanawika umseni mzi mini open book utatani joni biography kwa rap mini animal kana study zoology in the real sense nina degree ya criminology so scientific tathani mimode wa biology mimi si teddy cheki mafala wakini cheki sana mimi ni nani kama hujui ebu nisake buda nina ma strategy ya kumalizanga awa marapa mbaya sina wakati pa kupoteza kuna marapa washani guaya gimme
This is New Year with Ado Valley Podcast, playing Kenyan music.